Here's another one. Here's another one. Touch, touch, touch.
Take five now. Five now. Five now. Five now. Mamacita.
Lala usiku kucha, pandisha pendo pusha, aanyunga zungusha. Unaonekana kitingane uweze niangusha. Umenidai luti, soda na chai skupi. Nafasi unitese kana jinyonga kwa tai fupi. Unakaa mtaa upi, au pari kairuki. Ulipokuwa na mama kuki.
Ile siku likuwa na nyele ndefu. Unachesa peku, unazungusha unahinda. Nikatamani kwa juwe kwetu wana nina baby yetu. Ila kakuita ukarimba.
Saisi, katusha unanaza mbana.
The African Soul Survivor.